Mizinga fucking. Yeah. Bloody Lani Music.
Molumbo News. Son of Daddy.
Zoto boy ponde Mikey. OG on the border. Sinditi wa mama umafela. Mama tima wanga unabela. Ine ndagoma. Ndagoma. Sinditi wa mama umafela. Mama tima wanga unabela. Ine ndagoma. Ona tima wanga uja unatenga. Ukangoti watali kila ini. Ndima penga. I love you gelo. Yuka kudu tenda. Olimba na nawe. Ose patu senda. Gelo baby girl. Ine nda Dubai. Nda Dubai. Gelo baby girl. Ine nda Dubai. Ine nda Dubai. To keep you in mind, to keep you in mind, that Dubai. Ndiwe okongola tupi kufewa kuposa ntofu. You make it go crazy, single pele kuketa tofu. Fupala fupalanga. Nofu kwa nofu. Dizimene umapanga. That he love you. Girl, oh baby girl. Ine nda Dubai. Nda Dubai. Girl, oh baby girl. Ine nda Dubai. Ine nda Dubai. To keep you in mind. To keep you in mind. To keep you in mind, that Dubai. Sindi kona sana nene gunati. Usiku uma wala ndue moonlight. Can light, can light. Sindi kona sana nene gunati. Usiku uma wala ndue moonlight. Can light, can light.